Ubuika shimu nenjika la muno muchalo
Nilesa ewa ishiba
Wikonkelesho muntu ena tatasha wewo
Nilesa ewa ishiba
Nangulu ale munyina bakwambe wewo
Nilesa ewa ishiba
Kulendo munde lwa mwina kristu lwa livo lwa shuba
Nilesa ewa ishiba
Weleza wandi
Nafundi mungu chimfya ama chusho tata Chino chano chabipa
Mwine palwandi
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 Kwanishe pantu inde Ni mulopa na menshi
Kuliwewe ulefwa yenchi tomune
Nilesa ewa ishiba
Na kuline uwa masambi liloho
Nilesa ewa ishiba
Nilesa feka pela wafyonze mune
Nilesa ewa ishiba
Hena pela kulionze uwa mulomba
Nilesa ewa ishiba
Mweleza wandi
Nilesa wandi Machusho tata Chino chano chabipa
Hine parwandi
Hine
parwandi
Kwanishepantu inde Ni mulopa na menshi Nilesa ewa ishiba
Nishila tata himo yena iya machusho
Nilesa ewa ishiba
Nangu tuchule wa mwenye na pano pachalo
Nilesa ewa ishiba
Tuchetekele wa mwenye na muli katula
Nilesa ewa ishiba
Bile palwandi Kine parwandi Shada wandi
Chino chano chabipa
Kine parwandi
Kine
parwandi
Shada wandi Imulopa na menshi
Mungu chula Mungu shimbe
Mungu
chushi wonse
Chino chano chabipa
Mungu pina Mungu wanda
Mungu
vionze jata
Imulopa na menshi
Kafweni jata
Shepard to him, Nimulopa na menshi.